wambadde oli ku ssimu owulira nga gyoyogedde olunaku ng'oyogedde tugambe n'abantu bataano, ebyo byokka tebikukkiriza kwebaka, oba olyawoba okukola ki n'obirowoozaako, naawe n'ofuna baanawo. Ne tugamba singa wabaawo emitendera, ne tugamba nti kakati ne psychosocial support ekolebweko, kubanga tulaba HIV prevention care treatment monitoring and evaluation, naye psychosocial support it is the least taken care of. So we somozebwa kwe tulina nga nange mwendi nga nsomozebwa era bwewabaayo eyo alibedde naawe okumbudaabuda bambi.